Abaka ba parliamenti abasabye gavumenti esige sente mu makolero okusinga okuwa abantu sente zino mu nteekateeka ya parish development model. Bano bagamba nti amakolero yentabiro eyenkulaakulana mu byenfuna by'amawanga naye nga Uganda sente yasalawo kuziwa abantu sekinnoomu. Bano balowooza nti enteekateeka ya parish development model nga bweri mu kiseera kino abantu sente zibaweebwa kulya buli ate ng'amakolero gasobola okuzimba emirimu ne gikola obugagga mu Uganda. Ababaka bano okuli Ojara Mapenduzi owa Badege Laibi ne Ibrahim Semujungano okuva nganda okuva mu Kira Municipality baagala omulaka gusibwe nnyo ku makolero agagatta omutindo ku byobulimi Uganda lw'ejja okusobola okukula mu byenfuna.